bamutwala awatali musango bamuyita mubbi ne bamuyita manya awatali nsonga abatamumanyi nga bavaayo baboogera ebijweteke naye kale yasirika bambi tayamanya amazima bamuvuma bingi ne bamukuba emiggo yavaamu omusaayi yatunuulira maama we maliya mulaba nga jula okusirika naye yakola kabiki yesu okinoonya tewali baakomerera yesu ne batekamu efujjo kabaka wabakabaka yafa bwe magere